Blog Talk Radio.
Kagame na Inventura iyo ngingo turaza kuyireba
Komaraje Baraka, nizere ko muri amahoro nagira ngo ikaze mu kiganiro cyacu mugoroba, niba mwiteguye tuganiriza abanyarwanda ikaze mu kiganiro.
Murakoze bwana Serge, nanone umpaye opportunité kugira ngo tuganire ku ibyo bibazo umaze kwexposa. Ndabashimira cyane kuba mwitanga muri ako kazi ko gutangaza amakuru no gushusenguza ibibazo bimwe na bimwe abaturage bafite bo muri karakarere y'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ndasuhuza abari buze kudukurikira muri ikiganiro kandi n'abandi inshuti zacu zitashoboye kuboneka uyu munsi nka Ali n'abandi bose, nabo ndabasuhuza. Ndizera ko turibuze kugira ikiganiro cyiza. Murakoze bwana Serge, ijambo ndaribasubije.
Urakoze cyane, ni wowe ngira ngo dushimire kubera ko nyine ubwitange bwawe. Kwa gatanu twari twaganiriye twemeranya ko tuzakomeza kuri mugoroba ariko mugenzi wacu sinzi niba uko bimugendekeye ku natanyu ntabwo tubashe kumubona, ariko reka dukomeze ahangaha tubane duhere ku isomo ki abanyafurika bavana muri uyu muhango wo kujya gusezera ku mwamikazi bwa nyuma Elizabeth wa kabiri, ariko bigendanye na protokole bari bamenyereye bahabwa nk'abakuru b'ibihugu. Kuba rero bavuga bati abantu bese bavuga ku mbuga nkoranyambaga bati biragayitse uko abanyafurika bakiriwe mu Bwongereza, nge nshobora kuba mfite abitandukanye wenda n'iyo protokole, ahubwo nge navuga ni aba baperezida b'abanyafurika bo ni iki bakora basubiye iwabo no kugira ngo bemprovinge iriya transport publique bayigire nziza, kuko nabo bashobora kuyigendamo mu gihe baba batakiri abayobozi, bashobora kuyigendamo cyangwa babo bakayigendamo, abana babo bakayigendamo. Hari ikintu kimwe byari bikwiye kubigisha, kumva yuko n'umuntu ugenda muri transport publique nawe ari umuntu kimwe n'abandi. Community Baraka, mwamunyumva?
Sorry, nari kuri mute. Erega abategetsi b'abanyafurika sinzi ibibazo cyangwa se ibiba biri mu mutwe wabo, sindi nimba baba bihugu bajyamo bakareba ukuntu ibintu bimeze, ukuntu ibindi bihugu byateye imbere, ukuntu byifata n'ukuntu baba bashaka yuko abaturage babo bamererwa neza. Ariko bwana Serge, urebye ukuntu abategetsi b'Uburaya navuga muri Europe no muri Amerika ukuntu bagera ku butegetsi, biratandukanye n'uko abategetsi bamwe na bamwe bo muri Afurika bagera ku butegetsi. Burya uko wageze ku butegetsi ni nako uzaviva muri ubwo butegetsi, niko bimeze, nta kuntu ushobora kubihindura. Niba wageze ku butegetsi wica, waje uri kwica, uzahora ugira ubwoba nawe wiko bagiye kukwica, kuko nibyo uba n'urugero uba uritse n'abandi n'urwo rugero. Niyo mpamvu rero bwana Serge ntibikajya bigutangaza yuko iyo bagiye mu mahanga babafata nk'uko bameze, babafata nk'aho ari abantu de seconde zone, kubera ko ufite nta value ya demokrasi baba bafite. Iyo ugeze mu bihugu nka biriya nibwo ubona ukuntu demokrasi ikora, nubwo ari igihugu cy'abami cy'ubwami, ariko urabona yuko haba amatora. Wabonye ko premier ministre Boris arya ni Boris cyangwa iyi ni Boris, wabonye ko yageze aho ntibamwemera agera aho ava ku butegetsi. Ese ni wowe bwana Serge, ni uwuhe mu perezida w'umunyafurika wabonye yagize difficulté nk'iriya ya Vision 2020? Buriya iyo barinda umuperezida muri Europe aba yaravuyeho kubera ko atashoboye kuyirealiza. Ariko urabona abaperezida bacu bo muri Afurika kubera ko baba barageze bo bari gutrisha. Reka nk'urugero, hari umuhungu umwe yaguze diplome y'ubuganga arayigura, hanyuma akajya ahantu bavuga ko ari umuganga kandi noneho yavuga ko ari umuganga ko ari yabanje kuba generaliste hanyuma abashirije noneho umunsi umwe haba ikibazo haba aksida muri uwo mujyi bamuzanira bazana umutipe wakoze aksida yagombaga gusibisa operation ariko icyo gihe uwakoraga za operation ntabwo ari hari bagomba gusaba undi muganga bagombaga kuhagera bagomba kuza kujya ngo akore iyo operation none kuko wazi ko ari wowe muganga baramuhamagara ko ajya gukora iyo operation donc urumva ko igihe cyo gukora iyo operation ntabwo yabishoboye kubera ko idiplome ye yari fake kandi ntabwo ari umuganga karifi rero bari abaperezida bacu rero nabo ni kimwe iyo bigeze mu bihugu bya demokarasi babashyira mu gikari nk'uko ubabona kuri abarunze kubera yuko nta bafeki ntabwo ushobora kuba real ngo bagushire mu mwanya nkuri impamvu ubona nk'aba ba Macron baje mu zindi za ntuza za moyen ba Baden nabo baje bafashe za the beast donc buri muntu hariya rwose ari mu mwanya we iki nanone bwana Serge nimba utaremarke premier ministre w'Ubuhinde ntabwo yaje kandi yasobanuye impamvu ataje kandi mu gihugu cye ku mashene ageze kuri 20 ni shene imwe gusa yadifishije iriya seremoni yabaye uyu munsi kandi nayo inyuzaho amasaha makeya donc urumva ko buri abaperezida bafite poids yabo kandi bari independent kandi umenye yuko burya Ubuhinde ni igihugu demokratike donc nuvuga ko we ntabwo yemeye yuko bamufata nk'uko abandi babafasha kuko ni igihugu demokratike ntabwo ushobora gufata umuntu ufite iriya karire y'igihugu cya demokarasi ngo ujye kuba
ariko gushyiraho ikosa ni iry'Abongereza cyangwa ikosa ni iry'abategetsi birukangirayo kuko bababwiye amabwiriza y'uko bizagenda bababwiye ko nta protocole generale nk'izo ngizo zihari barabateguje ahubwo ikibazo njye navuga nti ku banyafurika baba byandika ibingibi bari bazi neza ko abo bakuru b'ibihugu babo baba babwiwe uko bazakirwa ariko bakanga bagashogoshera bakagenda
bwana Serge fupa kwibagirwa ko Ubwongereza nubwo bavuga Amerika n'ibindi Ubwongereza ni premier puissance mondiale premier puissance donc naba maître esclavagiste bamwe yaba ari ba Portugal Espagne ibindi bihugu bakoreraga ira kuron barakoreraga donc ni igihugu kimenyereye kugira kugira décolonisateur ni igihugu cyashoboye gukoloniza isi yose uzi ko icyongereza ari ururimi ruzwi ku isi yose kuruta indimi zose ariko ni ururimi rututse ku kirwa Angleterre ntabwo ari nini kurusha Congo cyangwa se kurusha ibindi bihugu ariko urebye icyongereza ni ururimi ruvugwa hose mu bantu 10 uzasanga bari kuganira uzasangamo umwe 3 bari kuvuga icyongereza ntabwo n'urundi rugero na Union Européenne abongereza bavuyemo ariko iyo urebye abategeka Union Européenne langue bakoresha ni icyongereza kugira ngo bose bumvikane ni icyongereza malgré sortie y'abongereza muri Union Européenne icyo nshaka gusobanura ni uko hari deja iyo ntuza iyo superiorité y'Ubwongereza kuri ibyo bihugu byose deja nabo bafite mune iri forte donc bakagira n'ururimi rukomeye nibo bemvanse business nibo bakoronije ibihugu byinshi cyane ku isi do urumva ugiye muri komite ya Commonwealth ukareba ibihugu bakoronije ukafatamo za Canada ugafata Amerika ugafata Nigeria, Tanzania, South Africa naho baraje baragera amagwe ko hari aborande ugafata Tanzania ugafata ibire bihugu byose anglophone ukagira mu Buhinde mikawo ejo bundi nuza Hong Kong donc nibo bafite une puissance en tant que colonisateur ikomeye cyane. Donc dans le même esprit c'est tout à fait normal yuko bategeka à la chef d'état yuko babwira yuko bagomba kuza kuriya kandi bakexecute. Ese bafite choix yo kubyanga? Oui, mais ko wa uranga ufite ingufu zo kwa. Donc uba vuze nka ura mu president wa Zimbabwe washate kujya. Déjà le fait yo gusaba gushaka kujyayo ni nabyo biri kukwereka yuko kandi batamutumiye. Nibyo biri kukwereka justement iyo nuza iyo yo esprit ya infériorité par rapport bagifite nubwo batabyerekana bagifite par rapport y'Ubwongereza. Ariko wabonye ko Ubuhinde bwo ntabwo bwemeye nubwo bashatse kububaza kubyo byabaye opposé ya Zimbabwe. Abongereza basuhitaga yuko Ubuhinde buza uzi ko mu Bwongereza harimo habayo Abahinde benshi kandi bari meme dans les institutions z'igihugu usanga Abahinde hose nuriya wagiraga kampanye yo kugira ngo nawe abe premier ministre est d'origine indienne donc barimo tellement benshi cyane ku buryo Ubuhinde ubu ngubu bufite nabo poids yo kutashaka kuba manipuler n'importe comment. Donc abagiyeyo ntabwo abarenganye kuko baracyari sous tutelle y'Ubwongereza baracyari toujours influencé nous ufashe nka Perezida Kagame nta kuntu atabaho n'Abwongereza ntibishoboka. Kagame ntabwo ashobora kubaho n'Abwongereza kuko n'Ubwongereza bamushyize ku butegetsi ni nabo bukomeza kumusutena. Donc Ubwongereza buvuze bati ngo c'est fini c'est fini birabirangiye. Donc nta kuntu ataba ariyo ira sinzi niba yari table d'honneur cyangwa se yari table nuza sinzi ukuntu umuntu yayita mais en tout cas yari ariyo. Murakoze bwana Sheri.
Urakoze cyane kuko ndakomeza ngaruke ku mbuga nkoranyambaga ibyo abantu babandikaho cyangwa reka mbanze ngaruka hano inyuma gato. Wabonye kuwa gatandatu nibwo banditse ni kuwa gatandatu banditse inkuru ubwo twatumubonye New York bati Perezida Kagame yagiye mu Bwongereza agiye nyine mu muhango wo gurekeza umwamikazi. Igihe Funko mu gisohora inkuru kiti Perezida Kagame mubarekeje bwa nyuma umwamikazi ariko article ndende cyane ikarindiranya nta foto ya Kagame n'imwirimo. Nuko badafite ifoto nziza agaragara neza cyangwa nuko badafite ifoto nziza ari kuri high table barakiramo abanyafurika ngo abayobozi bo muri Afurika bari babicaranye mu modoka ariko aritige kandiragira nta foto ya Kagame igiyemo. Ifoto ya Kagame igaragara ni kari agafoto mwabonye kafashwe sinzi uwagafashe ariko uriya munyamakuru nashobora kuba yicagera kubona kaga gusa ariko bifite icyo bivuze. Kagame mu rukunda high table ukunda amafoto igihe.com kikandika inkuru ndende nk'iriya kikabura ifoto n'imwe gikoresha nuko amafoto yose bafite ntabwo umugabo yakunda ntabwo yayakunze cyangwa nabo bayashyizemo byabatera ikibazo. Bagomba gutuma abanyarwanda batabona uko yakiriwe. Ahangaha ndumva twumvikana Comrade Baraka.
Bwana Serge urebye no muri bise ukareba perezida wa madame president wa Tanzania aho yicaye wo muri Kenya n'abandi uri kubona ko muri ranguni ntawe uri kubona nta Kagame uri kubonamo. Ni ukuvuga ko aho yari yicaye na kwa kunagira wa mushiha nyine yari yicaye buriya mushiha amafoto ntakunuye gusohora boteye ya sha boteye kugira ngo mwerekane ko ameze neza kandi byari kwerekana ko agize ari wenyine nta wundi muntu we kuba urabona. Reba ifoto bariya bose bo muri Kenya bariho no muri Tanzania kuntu bari guseka maze ushyireho ifoto ye ari kumwe n'uriya sinzi nimba ari wo mu kihe gihugu nta guseka nta ki. Donc urabona ko wamushiha uracyakomeza niyo yagiye muri bise nyine niyo ari muri bise yaba ari hehe mushiha arawugumana abari tujuru kumwe nawe.
ariko akerengagiza ko protocol iri hariya yari yabimubwiye nawe yaje abize kumbye kujya muri rubanda rugufi ya wenda ariko nabyita ariko nge ndibaza ku banyafrika gusa kuko Twitter nizo zirimo kuvugaho abanyafrika nabo bakwiye kwiha agaciro ntabwo agaciro bazagana n'abazungu ndagira ngo ingingo ndumva tubivuzeho byinshi kereka niba ari ikintu wa kujya kwigarukaho
Bwana Serge hari Mobutu Mobutu agiye mu Bwongereza ndakwereka ukuntu bamwakiye iyo niyo table d'honneur kandi Kagame ntazigera na rimwe agera hariya aho Mobutu yageze urumva ashobora kuba perezida wa cyangwa se chairman wa Commonwealth ntabwo ashobora kuzagera hariya narimwe urebe ukuntu ushizeho iyo link nkohereje urebe ukuntu Mobutu bube bamwakiriye Kagame rero ntazigera arenga Mobutu ukuntu mwami kaza amwakiye ibyo abashaka kugira ngo bamuhe izo table d'honneur twabonyeho bamushize kandi ni chairman wa Commonwealth rero abanyarwanda nabo bagomba kumenya aho bagomba gushyira Kagame bagomba gushyira Kagame nawe mu mwanya we hari umwanya akwiriyemo ariko iyo umuntu wenyine atangiye kwiha umwanya ntibyabindi François mutuye mu ngo ajya avuga ati ngo ujya mu bukwe bw'abantu ukajya kwicara imbere nkaho araho ari place reserve kuri wowe il faut laisser aragutumye kugira ngo uwe umwanya wawe Kagame rero efforts zose akora ni ugushaka kwerekana abanyarwanda ko ari igitangaza Bwana Serge hano muri Amerika muri Europe wigeze ubumva umuturage umwe cyangwa se ministre umwe cyangwa se nde ahamagara president ngo son excellence igihe ndiki kwereka ukuntu abantu bagifite iyo mentalité ya de parvenu none nyereka qu'est-ce qu'il a d'excellent kurusha abandi qu'est-ce qu'il a d'excellent kurusha abandi uko uburi kumubona kuri Bwana Serge Kagame abongereza batweretse umwanya we abanyarwanda nibo batabyemera abanyarwanda nabo bagomba kumushyira mu mwanya we umwanya akwiriwe agashobora kujya muri bus agashobora kwikofona n'abandi ariko biriya bintu byo kuza gukanga abantu ngo high table ariko uzi uko bus uri kujya high ugomba gukora attention ugwe kuko iyo uri kugwa vitesi yikuba kabiri uba ushaka high table but be careful don't fall down nicyo rero abanyarwanda bagomba kumenya Kagame bamushyira mu mwanya we akoze Bwana Serge
urakoze cyane ku wa gatanu mu ijoro ryo ku wa gatanu oya ntabwo ari ku wa gatanu pardon ni mu ijoro ryari rishize hari tariki ya 18 muri reception nyine umwami yakiriyemo bamwe mu bategetsi Businge Johnson we yagaragayemo nagiye mbona amwe mu mayimaje Businge Johnson yagiye agaragaramo ariko nyine Kagawe kuba babuze ifoto batwereka nyine buriya mu bitekerezo ndumva ari ikintu gikomeye cyane hano kuri Twitter nanone hari abagaragaza Emmanuel Macron muri bisi niba yayigenzemo niba atayigenzemo ntimumbaze Emmanuel Macron ntabwo nakurikiye niyo mpamvu hano ndifashe sinzi urabona ari kumwe na Mboso ni perezida wa Assemblée Générale muri Congo uyu ni perezida Emmanuel Macron uhagaze uyu muntu bari kumwe ntabwo muzi isura ndabona njya kumenya iyo ariko sinzi uwo ari we urabona nawe yageze muri bisi wenda simbizi
ni nawe afashe ifoto
aha
wambaye marinette
urabona ko ni selfie afashe en fait yicaranye na perezida wa Assemblée muri Congo Mboso ame urabona ni ubundi reka nta n'ikimwaro kirimo ariko kuba baduhisha ifoto ya Kagame mu Rwanda biraje urubwira ubwayo ndababwiza ukuri Businge Johnson arakubitwa ibinyafu buriya baramubaza ati kwa muginga we ko twakoreje kuba ambasaderi ahangaha byarakunaniye kugira ngo urubinge neza umukuru w'igihugu cyacu abashe kwicara ahantu heza cyangwa ifoto ni ikintu gikomeye cyane kuri Kagame kuba badapostinga ifoto kuri Village Urugwiro mu gihe point com ubwo abanyarwanda bumve ko ari ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo natukiri kuri iyi nkuru tugaruka inyuma gatoya turebe wenda turebe ku bakuru b'ibihugu bagiye kwerekeza oya pardon iriya baruwa tugaruke muri Zimbabwe kugira ngo tugaruke ku bintu by'ubwami tubireke. Iriya baruwa ya perezida wa Zimbabwe wisabira yuko yari kujya mu Bwongereza wabikomoje gatari ko reka tubirebe mu rwego rwa gukuna Afurika abanyafurika nabo bitesha agaciro. Wenda hari iminsi mikuru abantu ubwo ndashaka kubikira mu buzima busanzwe bw'abantu hari iminsi mikuru tuvugamo abantu bajya kuvumbamo nyine cyangwa abantu bakanitumira mu bintu ariko iyo umuntu mu bibazo nk'ibi ngibi by'umuntu witabye Imana n'iki niba bataragutekereje kugutumira kugira ngo wowe ubyishakire kandi nawe barakuza amafaranga agenda kuri aba bakuru b'ibihugu protocoles bagendaho z'ibyo bihugu byabo ubushatsi twavugaga munangwa ko yivugiraga ari Kigali ashimangira yuko igihugu cye cyafatiwe embargo n'Abongereza ari bagikubise hasi avuga imyaka bamaze bahanganye nacyo bahanganye n'izo embargo bagiye babashyiraho sanction kubona rero abeginga ati rwose ndasaba yuko naza gushingura harimo ikintu cyo gutesha agaciro rwose niba batarabibahaye wayo ujya kubeginga bigeze kuri uru rwego jambo ryanyu community
bwana Serge nuko nabivuze umuntu ategeka igihugu uko yageze ku butegetsi burya umutegetsi atekereza kimwe na mekanizme yamugejeje ku butegetsi. Zimbabwe hari ikibazo cya leadership, hari ikibazo cyo kujya basohora igihugu mu bukene epi bafite passé iri tellement lié n'Ubwongereza kuko hari abazimbabwe b'Abongereza nkuko hari aba Abongereza b'aba Sud Africa. Ibyabaye muri Zimbabwe relation Zimbabwe yari ifitanye na n'Ubwongereza en tout cas urebye réponse ya Bongereza par rapport iyo demande perezida wa Zimbabwe yakoze urumva kubababaye cyane. Hari abongereza bafite ubutaka muri Zimbabwe bafite amaferme bafite za izine ibyo byose rero aba Zimbabwe bari babatse epi ntabwo higeze haba processus yo kugira ngo bireconcilie ahubwo byakomeje bimera nabi ntibongera kumvikana. Nkuko bivuze bwana Serge ni igitangaza kubona mu perezida africain asaba yuko agira me abanyafurika hari nivo y'ubugome batagira hari nivo u hari ikintu kibaye bumva ko izo differences zihari zigomba guhagarara. Niyo mpamvu bwana Serge tugomba gutinya ibihugu byo muri Oksida surtout politique yabo ya affaires étrangères c'est une politique sans pitié. Twebwe abanyafurika tufitiye faiblesse yo kumva ko iyo umuntu apfuye il faut guhagarika harya biba gitanga kugira ikinkota
guhagarika iki
il faut guhagarika les hostilités. Donc ingwano abantu barimo abanyafurika turacyafite izo valeur niyo ariko uzi yuko ibyo uri kuvuga plutôt ibyo turi kuganiraho namo gutu byamubayeho igihe nuza umwami w'Ababiligi apfa igihe umwami w'Ababiligi apfa nuza harya yitwaga Robodo yarapfuye mu butu yohereza inlet kandi bari bari inshuti maga yohereza indi letra ko asaba yuko aza muri ntuza les obsèques baramwangira mu butu yabaye obligé gukora in mesh a Kinshasa yanuza ya Robodo. Tari mpamvu mubwira ko twebwe abanyafrika malgré que ubirige bw'abamukureye ntuza de kufure nibwo ubirige bw'abamukoreza kuzosa ariko we ageraho aravuga ati no iyo hari ibibazo nk'ibi ngibi il faut yuko tuhagarika za shamayerizi hagati yacu ibibazo biri hagati yacu kwera ko les bantu les africains ba respecta urupfu me ariko mu butu ntabwo yagiye guhamba n'uzo ntabwo yaherekeje n'uzo ari wabude kandi bari inshuti barakuranye bari inshuti magara niba ibintu nk'uko bivuze bwana Serge bigomba gutanga leso bigomba gutanga leso yuko ifuko abanyafrika nabo bagira a un point yuko nabo bashobora kugira umutima nk'uwo nguwo uyo umuntu yakugize ugomba nawe gupinisha kugira ngo abyumve ko yagize me ntabwo twi ntabwo twagira kuri iyo niyo yego dushobora kubibona ko ari faiblesse dushobora kubibona ko ari faiblesse y'umuperezida Zimbabwe me jewe ndi kubibona muri cadre ya culture bantu y'ubuntu yuko iyo umuntu yapfuye ntabwo mushobora gukomeza indwano mugomba kubihagarika hanyuma mugaherekeza wagiye ariko kubera ko Ubwongereza bwabikoze bwana Serge ngiye bwanyeretse yuko ntabwo dufite ubuntu bumwe nimpamvu bazahora badukoloniza kuriya nimpamvu bazahora tuzahora tufite bakagame kuriya bari kutwica nta muntu nta kintu bibabwiye nimpamvu tuzahora tugira abategetsi bahora basponsoriza bakatwica kubera ko iyo kote ha pitiye nimwe bafite nta pitiye nimwe bafite ntabwo iyo hari igihe ubona Kagame bajya muri mu manama na Félix Tshisekedi bakagerayo umwe akaba ari dusokote n'undi ari sokote ni inama gusa Kagame Félix ise yarapfuye Kagame yaje mu mihango kandi yari periodi mbi yo kugira ngo Kagame agere ikinshasa imbi cyane ni Kagame yashoboye kuza muri ntuza za funerailles za ntuza za seze Etienne Tshisekedi
komere de kumubano wari umubano wa Kagame na Félix wari kimwe
oya ntago necessaire ahubwo Kagame ahubwo Félix yaraprofite muri yo ntuza muri yo situation kugira ngo yerekane ko ari ouvert ko ashaka un dialogue une solution yo kugira c'était l'occasion yo kugira ngo barenouvelle niki cyatumye nuza nawe agarura confiance yo kuvuga ati no ngiye kugira n'abantu relation nziza ariko nkuko ndi kukubwira bwana Serge kubera ko ari sponsorisé par le même type d'esprit ari sponsorisé par le même type d'esprit when your geste hakinu yari mubwiye iyo geste yuko umuturanyi muri kumwe na mufitanye ibibazo aguhaye nuza invitation yo kugira ngo uze muri nuza zase kandi hari ibibazo bikomeye bakakwasira security we ntabwo yigeze ayumva nima bwana Serge abantu nkabareye bakagame rero ntabwo ari abantu bashobora kugira uwo mutima w'ubuntu nuko ubunyaca nuko nasobanura iriya leta erega turi kwiga bwana Serge et puis il y a la fin d'un siècle. Mwami kajaramaze 70 ans. Est-ce que bizakomeza gutyo? Ntabwo tubize. Tukumva ko malgré que roi Charles de Teux pata arache batamukunda ariko ni umuntu nawe uri très cool. Ni papa cool hari bintu ashobora koroshya. Mais ariko ndi kukubwira yuko considération twebwe abanyafrika dufite par rapport y'Ubwongereza ntabwo ushobora kuvuga ko dufite turi même en relation égale à égale Ubwongereza bwarakolonije buracyafite de colons buracyafite ibindi bihugu donc hazaba hari toujours iyo esprit ya infériorité na supériorité nuko mbibona bwana Serge
urakoze cyane comrade Balak reka ngushimire rwose nshimire abantu bari kutwandikira ati Serge Kagame bamushyize mu mwanya akwiye nibyo koko uriya mwanya arawukwiye
mukarere ka Afrika y'ubuseruko habo ijwi rya Amerika Isaiah yamaze kumenya ko bari Londres gushingura umwami kazi barimo president w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan hari benshi mu bategetsi bijyanye no ku isi bari bifuje kuza guherekezanya kwigendera Elizabeth wa kabiri hari kugongereza bubangira kumvu zitandukanye abandi ntibahabwa ubutumire ku mugabane wa Afrika aha twovuga nka president wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ku indi migabane abankiwe kuza canke batatumiwe barimo president w'u Burusiya wa Belarusi n'uwa Myanmar Korea ya ruguru iraza kuba ihari ariko iza guhagarikirwa n'ubuseruka ico gihugu mu Bwongereza Irani nayo nyene nuko nayo nyene iza kuba ihagarariwe na ambassador wayo mu bihugu vyatumiwe bifite dosiye vyagirizwa mu makungu harimo Arabia Saudite igikomangoma c'ico gihugu Mohammed bin Salman yagikwa ko ubwicanyi bw'agashinyaguro bwakorewe umenyeshamakuru Jamal Khashoggi mu 2018 ari ku rutonde rw'abatu.
Now the continent were famed for our tradition, customs and rituals that come with a myriad of cultures, but it was British pomp and ceremony that was at the fore for African heads of state to witness at the funeral of Queen Elizabeth II. Well, let's say a bit more about the Commonwealth Group, which this June became a group of 56 nations. Queen Elizabeth was ceremonial head, and although the role is not hereditary, Commonwealth leaders back in 2018 decided that the then Prince Charles would become head following the Queen's death. Well, that has now happened after more than 50 years of immense change within the organisation. And some argue the Commonwealth thrived under Queen Elizabeth's rule and look forward to the future under King Charles. Others say the organisation is a vehicle for Britain to continue its empire even after decolonisation. I've been discussing this with Professor Philip Murphy at the Institute of Historical Research and also to the former head of communications for the Commonwealth, Ugandan journalist Julius Muchumguzi.
The Commonwealth is a forum within which a number of African countries, the members of the Commonwealth from Africa, have benefited, especially in sharing experiences from the other Commonwealth countries in other regions, in the Caribbean, in the Pacific, because they are shared challenges. And the Commonwealth being an association where these African countries can easily find space to share the challenges they face, the solutions to these challenges, without having a big brother, small brother syndrome that we see in other international organizations, makes the Commonwealth a platform within which that exchange of experiences is best demonstrated in a manner of countries operating as equals. I think it is true that Her Majesty the Queen has been a very powerful glue that held the Commonwealth for very many years. It is also true that she was a uniting factor, and that while there may have been disagreements within the Commonwealth on a number of things, the headship of the Queen as head of the Commonwealth was not at all in contestation. But I must say that there is so much more that keeps the membership of the Commonwealth together beyond the head of the Commonwealth. The values, the shared experiences, the technical experience that is shared, the Commonwealth Games, these will continue to be forums and opportunities that will keep the association together even in the absence of Her Majesty.
Philip, is this something that you echo? And please correct me if I'm misquoting, because I do want to quote something that has been ascribed to you, and which is, and I quote, it says, the Commonwealth is so insubstantial it doesn't have any impact at all, and no one would notice if it disappeared tomorrow in terms of its practical effects. Is that a direct quote from you, or is that misquoted?
It's really out of context, because what I was doing was comparing the Commonwealth to the European Union, and particularly post-Brexit, the Commonwealth has sometimes been posed as some sort of alternative to the European Union, to Britain. Whereas the European Union was the product of a very long, difficult process of negotiation, and it was bound by laws, by treaties, and it ended up affecting really every aspect of life. None of that applies to the Commonwealth. So the Commonwealth is not treaty-bound, it's not bound by a structure of law. It has no real impact on the daily lives of its citizens, beyond a few anomalies, like the fact that Commonwealth citizens who are resident in the UK have the vote. So although it can play a role diplomatically, it is a terribly insubstantial organisation. And if it did disappear tomorrow, it would not be noticed by, you know, the vast majority of citizens of the Commonwealth.
And when we're talking about certain issues, like, take climate change, do you think King Charles III, in looking at the Commonwealth and in the direction it may take, do you think it's going to have any major impact or, you know, championing world causes as such?
I think one of the things that a constitutional monarch can do is to sort of shape the political culture and present certain issues as being above politics. That's what the Queen did with the Commonwealth. She presented the Commonwealth as a sort of a universe.
Comrade Baraka, niwodyo ndigaruka nyine ku ravinire ya Commonwealth ya muryango nyuma y'itanga ry'umwamikazi Elizabeth. Ibihugu byinshi cyane cyane iziza iri ziri hano hepfo muri Caribbean zirimo zirashaka kwigenga, zirashaka kwikira umukuru w'igihugu cyangwa kuba republika zigatora umukuru w'igihugu waziyobora. Kagame ati ndi umuyobozi wa Commonwealth imyaka ibiri, twavuga yuko iyi periode ari nziza kuri we, azabihendura ingate? Wa mugani nduzi ko hari abambaza bati muratekereza iki ko ari Patricia Scotland wafashe ijambo? Ntabwo nabirebye, by the way, mbabwize ukuri, ntabwo ibintu nikize mbireba, ndimo ndasoma kuri tweet cyangwa ku binyamakuru bimwe na bimwe. Ibyo mumbwira njyewe ntabwo ibintu nigeze mbiha agaciro kugira ngo njye kubireba. Ubwo rero kuba mubimbwira muti ni Patrice Scotland wafashe ijambo, ubwo niko bimeze nyine. Kagame nyine ni makoshesho, ni umuntu uri hariya, ni uko akanga Abanyarwanda yabagize abaginga. Ubundi uriya mwanya nta buremere ufite. Komerede Baraka, wagira icyo uvuga kuri avenir ya Commonwealth arimo kuvuga aha ngaha, ndetse ugasubiza bimwe mu bibazo twandikiwe kuri WhatsApp.
Uriya mwanya ufite weight, urawufite, uriya mwanya arimo wa chairman wa Commonwealth, ariko niwe udafite weight, nta biro. Erega uruva avenir Kagame bamushize mu mwanya we, bamwumvishe ko ifu kumenya u Rwanda. Hari ikiganiro numvaga nakurikiye uyu munsi, ifu kumenya u Rwanda c'est quoi le rôle du Rwanda, niye role. Uzi ko mu nzu habamo amapiyesi menshi, habamo ibyumba, igikoni, hakabamo salon, hanyuma ukagira na toilette. U Rwanda narukompara na toilette y'ibibi byose abokisidanto baba bashaka gukora muri Afurika banyuzamo umwanda wabo, ariko ikaba ari tujuru isukuye. Ni urw'u Rwanda bwana Serge, urw'ubungu rwa Kagame, ukabona ari rwiza, ariko ni toileti isukuye, ugeramo ugasanga ni très propre, ariko fonction yayo ni ugusunika umwanda. U Rwanda nonye mbigusome bwana Serge, ni toileti y'ibihugu biri muri Occident biri gukora ziriya ntuza desordre zose uri kubona muri kara karere, ziriya za rebellion zose uri kubona muri iriya region yacu. Alors iyo bakuzanye rero ahantu igihugu gifite droit, igihugu gifite demokrasi, n'ahandi hantu bagushira mu mwanya wawe, bagushira mu mwanya wawe. Niyo mpamvu rero n'Abanyarwanda nabo bagomba kumenya ko igihugu cyabo nagomba kugifata nka toilette. Aho ugera muri Congo bakubwira Abanyarwanda, aho ugera muri Bene bakakubwira Abanyarwanda, wagera muri Mozambique Abanyarwanda, i Burundi Abanyarwanda, nuza Ubugande Abanyarwanda, i Nairobi South Sudan aho bagiye kwicirayo bapoza biki Abanyarwanda, muri Eritrea n'ahandi hose Abanyarwanda. Erega ubu ngubu nabo bamaze kumenyera, bamaze kumenya ko hari ibintu bagomba gukora attention par rapport ya image bagomba gutanga. Genda ukuri ko amafoto yo tuzayabona, dushobora kuzabona wenda n'amafoto ari ahantu heza yicaye, ariko mubwiye ko nta muntu wamujyanye wamufotora ushobora kugira ngo atuma amafoto meza cyane urubona ko abenshi baba perezida bandi urukundo bari guseka ko uri kubafotora ni nk'aho bari babisabye kaga rero buriya ntabyo yasabye ariko we azi impamvu atabisabye donc il faut kubifata muri iyo context niyo mpamvu mbabwira bwana Serge mwe abanyarwanda ni mwebwe mwashize Kagame hariya uriya mwanya arimo nimwe mwamushizemo murebe abongereza bamushize muzarebe n'abandi wabonye Nairobi muri ntuza muri iriya seremoni yo gushyiramo perezida mushyashya wo muri Kenya wabonye umwanya bamushizemo rero igihe kirageze n'abanyarwanda nabo bumve ko bagomba gushyira mu perezida wabo mu mwanya we iriya high table how high it is iriya high table ushobora kuyimezura ushobora kureba uko ireshya mukamuha table imukwiriye kandi nubwo igihe kigeze bwana Serge kugira ngo abanyarwanda nabo b'execute murakoze bwana Serge
urakoze cyane hari comment ufite ku batwandikiye kuri WhatsApp wazibonye
bwana zikurikiye neza unyibutse bwana amenye izo arizo
hari ivuga ngo Serge ibyo muvuga ntibyumvikana none se abanyafurika mwibagiwe ko ari abazungu batugaburira muri ya perezida wa Zimbabwe yashakaga kujya kurya ifiriti uwo ni uwa mbere uwa kabiri aravuga ati Serge ibyo mu indi ya kabiri aravuga ngo ibutsa baraka ku mwami Kigeli yatanze Kagame nta manura n'idarapo sinzi wenda niba nshaka kuvuga ngo ntamuhe n'ibyubahiro bye ibyo byo nawe urabyirengagiza kandi Kagame yari afite ubwoba ko umwami ashaka kumusimbura akazaba umwami w'u Rwanda ndakeka neza komantere ebyiri twakire sofani kuri WhatsApp
bwana Serge abanyafurika bakunze kwibeshya cyane turi domine spirituellement mentalement physiquement spirituellement on a adopté une religion étrangère mentalement ntabwo tuzi gutekereza kure physiquement badukubita ifimbo kandi bakoresheje bene wacu nkuko bari gukoresha Kagame nta kintu na kimwe ubwongereza bufite ko muri chess kuri kira kigo nta kintu na kimwe ntabwo umuperezida wo muri Afurika yava iwe ngo ajye kurya ifiriti mu bwongereza Afurika ishobora guhinga ibyo ari byo tu Afurika ifite ibintu byose njye ndikubwira ko turi kolonize spirituellement mentalement et physiquement umunsi twabimenye niho rero tuzaba turi libere naho ubundi nta munyafurika n'umwe wagombye kujya gushaka ibiryo hariya hantu ubwongereza bwadominye isi mentalement kandi nta kintu kiri très fort muri domination kiruta kuba uri domine mentalement aho uhinga ikawa yawe akaba aribo baguha igiciro cy'ikawa uri guhinga kandi bakanakuzaniraho n'udukeya batiguno irya kontina ihinga kakao ikexporta kakao usanga nta n'umwana n'umwe urya shokora nibura imwe mu kwezi Serge niho hari ikibazo ntabwo abanyafurika ntabwo baza kuduha abayeropeyeni ntabwo baza kuduha ibyo tudafite ahubwo turabibaha bo bakabitransforma hanyuma bakabidusubiza kandi tukabyishyura ku giciro kiri hejuru cyane mu Bwongereza ndahazi ndikubwira ko klima yo mu Bwongereza ubwayo nta hantu umuntu atakwifuza kuba ariko abantu bagiyeyo pourquoi parce que ni abantu bari smart bazi business bazi gutransforma n'ibyo bavana ahandi urabona iriya land uko uyibona kuriya yakolonije meme n'abakanadi reba Canada kuringana abanyamerika nabo babaye obligé gusaba independence ku Bwongereza nicyo gihugu cyonyine nzi ku isi kitagira fête de l'indépendance kandi kitagira na constitution. Do urumva iyo domination, urumva iyo force. Force iri d'abord mentale, iri psychique, iri mu mutwe. Mais aba président kujya mu Bwongereza rwose kujya ngo bajye gushaka ikintu cyangwa guhakwa cyangwa iki, c'est pour tout simplement continuer à être dominé. Nicyo ntuza premier ministre w'Ubuhinde yavuze mu yandi magambo, akaba ari niyo mpamvu yashyizwe ko atagiyeyo. Kubera ko tugomba kuba libere mu mutwe. Dufite ibibazo, umuntu araza akagukubita akagukubita ifimbo ngo kubera ko ari umuzungu ukemera ko gukubita ifimbo. Tout simplement. Kubera ko ari umuzungu araje kugize esclave ukajya kumukorera kandi uri umuntu nkawe. Iyo domination rero nta handi ahandi iri, itangira muri mental kandi mental ikafebisa le physique. Donc c'est ça le problème. Nicyo kibazo n'abantu uzana ba chef d'état afrika bafite, kuko abenshi baba bashyizweho justement niyo nuza supériorité mentale yo kugira ngo ibakontrole kandi bakoreshe ibyo bashaka. Murakoze bwana Serge.
Urakoze cyane Comrade Balak. Uyaragira ati Serge, abanyafurika turwaye myopie intellectuelle, ubwo ni ikibazo cyo kutabona nyine. Focus yacu mu maso ntabwo ikora neza, dukwiye kwivuza rero tukabasha kureba. Hari n'igihe ureba kandi utabona burya, kuba amaso afunguye ntabwo bivuga kureba. Hari igihe amaso aba yaranahumye unafungura kandi ukabureba, bigaragara kureba ariko utareba. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Abantu, urubyiruko rurimo gushimutwa mu Rwanda, ni ibintu bibabaje. Nabonye umwana w'umusore wa Rashidi, abenshi baravuga bati u Rwanda rw'ejo ruhazaza ruragana he cyangwa ruraturuka he? Uvuze mu Rwanda wese araburirwa irengero. Inkuru ya uriya musore uko yahamagawe, nagiye mbyumva ku maudio acicikana, uko yazamutse agiye ahantu akaburirwa irengero, n'uyu munsi abantu baracyabiganiraho. Ukeka yuko urubyiruko nyarwanda rwakora iki? Kubera ko rurabyandika ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter barazikoresha, kuri Instagram barabikoresha, ariko ubutegetsi bukomeje kuvunira ibiti mu matwi. Ku ruhande rumwe baravuga bati urwo rubyiruko rwishoye mu bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baba babashutse. Nimurebe muri Kangondo abantu mezirise bababwira ngo mwiva ahantu habi, Leta irabakunda dore aho bijyanye, ariko bamwe mwaratanye mutangira kuyoboka imigambi mibi y'abo bantu bari hanze. Ukibaza uti ntabwo ubutegetsi bwahora buvuga ngo ibintu byose biba muri Rwanda ngo babikora baba bashutswe. No, ntabwo baba bashutswe, ahubwo ubutegetsi nibwo bugomba kumenya impamvu cy'abantu bavuga amagambo nkari. Uriya mwana numvaga ko yaba yaravuze avugira se umubyeyi we ni uburenganzira bwe, kandi umwana nta nubwo wundi agomba no kwitandukanya. Ndakeka ni itegeko mu gitabo cy'amategeko kivuga ko udashobora kwitandukanya n'umuntu mufitanye isano nubwo bari mu bintu judiciaire. Ndumva baravuga ko se yarenganye, Rashid yarenganye ku magambo yaba yarakoresheje, wenda no kubirebana n'inyito. Umwana afite dore kudefenda son père, ntabwo rero wavuga ngo nayo yaratangiye kudevelopa imitekerereze nk'iya se. Barakanagira ngo numve icyo bivuga mu magambo yahinnye mbere yuko tujya ku ngingo ya gatatu. Uri kuri mute Comrade Baraka, ntabwo nkumva, mutwihanganire. Ahubwo ndabona Comrade Baraka afite network itari nziza, ndizera ko we anyumva. Baraka, ndizera ko munyumva. Ok, niba utanyumva njye kuba nshyizeho audio imwe turi ko twakemura kino kibazo cyawe, noneho kugira ngo tudatakaza undi mwanya. Reka tube duhinduye subject, wenda mu gihe wagarukamo ndahita nkubona, wenda duhite tutangira kuri iyo subject yindi, cyangwa twihangane dufate akanya gato turebe niba ikibazo gikemuka ku ruhande rwawe. Mwe mwanyandikira niba munyumva neza, kuko niba ari ikibazo cya network ndizera ko ari we, ariko ku ruhande rwanjye ndizera ko ntacyo mfite njyewe. Ariko mu gihe ataraza kwaba dufashe indi topic irebana na Congo, none nagaruka turasubira inyuma.
Un dispositif sécuritaire a déjà été mis en place depuis ce week-end selon notre envoyé spécial. Selon Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, qui l'a pu approcher, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est attendu à cette Assemblée générale, va prendre la parole cette fois-ci dans un contexte particulier où son pays, la RDC, subit une agression par l'un de ses voisins. Giscard Koussema le dit au micro de Alain Irongo, notre envoyé spécial à New York.
En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ici, à New York. Et du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République devrait prendre la parole pour faire entendre une fois de plus la voix de son pays. On attend de lui, en tout cas, des prises de position par rapport à la politique interne, par rapport à ces contextes particuliers de l'agression de notre pays par l'un de ses voisins, l'Europe. En marge de l'Assemblée générale, il y a toujours des réunions multilatérales et bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement, mais aussi de quelques cadres de son cabinet, ses conseillers. Donc il est là pour cette Assemblée, mais aussi pour toutes ces réunions bilatérales et multilatérales.
Un dispositif sécuritaire a déjà été mis en place depuis ce week-end, selon notre envoyé spécial. Selon Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle, qui l'a pu approcher, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est attendu à cette Assemblée générale, va prendre la parole cette fois-ci dans un contexte particulier où son pays, la RDC, subit une agression par l'un de ses voisins. Giscard Koussema le dit au micro de Alain Irongo, notre envoyé spécial à New York.
En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu ici, à New York. Et du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République devrait prendre la parole pour faire entendre une fois de plus la voix de son pays. On attend de lui, en tout cas, des prises de position par rapport à la politique interne, par rapport à ces contextes particuliers de l'agression de notre pays par l'un de ses voisins, l'Europe. En marge de l'Assemblée générale, il y a toujours des réunions multilatérales et bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République s'est fait accompagner de quelques membres du gouvernement, mais aussi de quelques cadres de son cabinet, ses conseillers. Donc il est là pour cette Assemblée, mais aussi pour toutes ces réunions bilatérales et multilatérales.
Nadisa huka mu nyanganire mugenzi wacu ndabona nagifite akabazo ariko ntaragaruka kwa tugeze kuri ingingo irebana n'abashimutwa mu Rwanda ubwo mwahitanga ibitekerezo kuba bayikurikiye kandi nshimira barimo kubyandika mwese n'ikibazo kibabaje kubona ubutegetsi buri mu Rwanda bukomeje kuvunira ibiti mu matwi bushimuta abakiri batoya ariko bitinde bitebuke bizakemuka ntabapfira gushira Uyaragira ati Okay murakoze cyane muratwumva mwese mugize neza Uyaragira ati Serge iyo nkuru uzumve madame Agnesi okay ntabwo ndari mbizi ubwo nzajya kuyumva numve icyo yayivuzeho nuwarunyandikiye undati muzabaze kamba ndari babiganiraho ibyo ni ibi proposals zanyu tuzabigaruka wenda nibikunda reka tuzatugiye kuri ingingo ya gatatu muri Nations Unies nk'uko mubibona niho Perezida Tshisekedi Félix Tshisekedi Tshilombo yerekeje Kagame mu Moscow yaramaze n'iminsi New York ndakeka ahubwo n'ubuyagarutse kubera ko icyari cyamujyanye i London cyari high table ntayabonye ndakeka rero akwiye kugaruka agomba guhita agaruka hano i New York City mu nama ya General Assembly inama y'umuryango w'abibumbye na kuri audio rero mwumvaga yuko Giscard Koussema wo muri communication ya Perezida Tshisekedi aravuga yuko mu ijambo nyine umukuru w'igihugu Tshisekedi azageza ku muryango w'abibumbye harimo ikibazo cy'u Rwanda kizaba ivoke yariya agression u Rwanda rukorera Congo cyane cyane gusupportinga M23 abakurikiye reportage RFI nabonye uyu munsi kuri RFI harya uyu munsi byabaye simbizi yarabonye kuri YouTube uyu munsi kuri Twitter pardon aho nyine Antonio Guterres atinya kuvuga izina ry'u Rwanda nabonye na mugiye poe ko mavanga umunyamabanga wa Runi yatinye kuvuga u Rwanda ariko nawe utekereza kugira ngo mu Rwanda biyandikire ngo umunyamabanga wa Runi yatinye kuvuga u Rwanda nyine nimo kuvuga ngo yatinye kudushinja ariko nawe yarabizi abanyamakuru bamubwiye bati u Rwanda duva rimwe kabiri ariko we yatinye kubivuga nyine urumva ko nk'umunyamahangaroni atajya gusita igihugu runaka gutya ariko amabanga baba yafite amaraporo barayafite komunade baraka mwandarutse
ndi kubumva
ariko amajwi yawe ntabwo yumvikana neza ntabwo ari clear ntabwo ari HD as usually sinzi ahantu urimo kuvugira
ya ndeme iyo ndi gukoresha abaye
olala ntabwo tukumva neza rero sinzi niba wakongera ugasohokamo ukagarukamo kuko amajwi yawe ntabwo ari clear nk'uko byari bimeze amajwi ntabwo
asohokanye
nta kibazo turagutegereza sohokamo bitunganye ugaruke ntacyo turasubira inyuma rwose ntugire impungenge navugaga rero kuri inama ya General Assembly cyangwa Assembly General yo mu muryango w'abibumbye abakuru b'ibihugu bazatangira kuvuga ejo ndizera ko ejo tariki 20 ariko ku ruhande rwa Congo nk'uko nyine uriya mugabo abivuze Felix Tshisekedi Tshilombo yiteguye niba ari ukushinja u Rwanda mu muryango w'abibumbye niba ari ukongera kubwira amahanga ati nyamuneka twatewe n'igihugu cy'u Rwanda nicyo gifasha izinyeshyamba za M23 ngarutse rero ku byatangajwe na Antonio Guterres nawe urebye aba bazungu nabo bafite ikibazo gikomeye cyane kuko ibibazo barabizi ariko babica ku ruhande nkana wa muganisha ya diplomasi ni ya diplomasi tuvuga nyine ibisaba imbaraga zindi naho kuba Congo yo ishyira u Rwanda mu majwi ibyo byo birazwi ni muri reportage Antonio Guterres kuri France 24 aho yasobanuraga nyine ko ingabo za M23 atari inyeshyamba zisanzwe ati ni igisirikare moderne ni igisirikare kigezweho gifite ibikoresho biri sophistike nk'uko nyine muri za raporo twagiye tubyumva yongeye kubishimangira rero nk'umunyamabanga runi wongera gushimangira yuko M23 ari igisirikare nyine gifite imbunda ziremereye gifite ngo na apuyi nuvuga ko abagitera inkunga nyine abantu bafite imbaraga akanashimangira yuko le casque bleu cyangwa umuryango w'abibumbye cyangwa z'umuryango w'abibumbye zidafite ububasha bwo kurwanya M23 namwe nimumbwire ibihugu biri hariya byose byo muri Nations Unies bidafite ububasha imbaraga zo guhangana n'ingabo za M23 ni nko kuvuga mu yandi magambo ubyumva neza ni nk'uko wakumva yuko ingabo za Loni ziri hariya muri Congo zidashaka kurwana n'ingabo za RDF bivuze yuko RDF iri très puissant muri tamze y'ibikoresho n'abasirikare n'iki njye ni kumvira nahise byumva niko nabisomye ko ari cyo Antonio Guterres yavugaga ko badashobora kurwana na M23 bitewe n'uko babarusha les équipements ibikoresho no muri mate y'abasirikare babarusha buriya niko njye nabyumvise byaba bibabaje ariko kumva umuryango w'abibumbye patron w'umuryango w'abibumbye avuga amagambo nk'ariya ko ingabo za Loni zidafite ububasha bwo kurwanya inyeshyamba za 23 muri Congo kuvuga gusa ngo bazakomeza bevoka ibiganiro nabyo ntabwo bisobanutse ahubwo reka mitembe irebera ahangaha kuri iyi nkuru y'uyu muvandimwe anyorereje inkuru ivuga yuko ubufaransa bwinjiye mu bikorwa by'ubuhuza mu makimbirane y'u Rwanda na DRC iyi nkuru niyo mu gihe pwekomi y'uyu munsi aho nyine basobanura ko ubufaransa bwo bwinjiye mu bikorwa by'ubuhuza amakimbirane y'u Rwanda na DRC byaba rero noneho bigiye mu nzira nyayo kuko urumva iyo ugiye mu mubano n'ubufaransa ubufaransa n'u Rwanda magingo ya ntiwatandukanya kaga na Macron ku bikorwa arimo gukora ku mugabane w'Afurika guhera muri Cabo Delgado kuzamuka kugera muri Central Africa wenda buriya nabo bafite ukuntu babyumvikana kuko ubujura Kagame akora inyungu nyinshi zijya mu Faransa sinzi umuntu ubushize wavuze ati rega ahantu hose Kagame yiba ariba ariko se n'ibandi bagura buriya butunzi babibye hanze ni ibihugu byo muri Europe cyane cyane ibyo bikorana nawe na hafi ni ibihugu by'Abarabu nibo bajyana ubwo butunzi babwibwe iyi nkuru yari ikabivuga yuko nyine ngo u Rwanda na Congo igiye kuba umuhuza ndabonamo General Major Nzamwita muri ibi biganiro ubwo nyine ariko bimeze nta abafaransa binjiye baba batangiye gushaka undi mubano kandi buriya barategeka Kigali na Kinshasa barebe ukuntu barategeka Kigali na Kinshasa kugira ngo barebe ukuntu byaba biganiriye bagatanga ceasefire igihe gito cyane. Hari indi deba nabonye ku mbuga z'abakongomani muri iyi minsi barimo kuvuga amezi ashize yose Congo nta bitero navuga za offensive zirimo kuba muri Bunagana bibaza batari ku Congo ihugiye mu biki. Iyi nkuru wenda Francois Mutimu tuzayigana no muri iyi minsi kuko abenshi babyibajeho bati ese Congo yarapozinze ntikirwana yarahagaritse gusa bigarukira hariya. Ku yandi makuru dufite nuko twajya tubona bavuga ngo hashobora kuba ibitero mu minsi yavuga mugani ko bavuga ko M23 yaba yitegura mu buryo bwo kongera kugaba ibitero yavansa. Ibyo nabyo tuzabiganira mu minsi iri imbere. Ntabwo njya mpfa kuganira ibintu ntarabasha kubibonera amakuru arambuye wa mugani, ariko kuba nabo twandikira bavuga yuko hagaragara ko buri mpande zirimo kwitegura ku buryo bushoboka, yaba ku ruhande rwa M23 ubwo ni uruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ngo bose barimo kugenda bitegura. Okay, mukomeze mutwihanganire rero mutibirwa wanjye arambwira ko ikibazo cya network kikiri cya kindi. Uyu aravuga ati nabyishimiye ko uyu munsi abazungu beretse abaperezida bo muri Afurika uburyo ko babasuzuguye. Ntabwo ngenda ariko mbitekereza ahubwo abanyafurika nabo bisuzuguza. Ndasubiza wowe kuri iyo komantari wanditse abanyafurika nabo bisuzuguza nibo basuzuguza Afurika. Hari uriya wavuze ati iriya twite nayikunze iriya muvandimwe yashimangiye ko abaperezida muri Afurika batwaye nk'abana b'abanyeshuri muri bisi. Nibyo nabyo babyigira ariko improving transport mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu byabo bamenye ko n'abana b'abandi baba bakeneye kugenda muri transport comme cyangwa public transportation bazigendemo. Uyu nawe ati byantangaje kuba nta foto ya Kagame wa mugani nk'uko yarubivuze. Hariya niho ruzingiye nyine, urumva ko abanyarwanda bafata nk'abaginga. Ubwo nabivuze simbigarukaho, uza utangire ikiganiro kuvuze ko utatangiranye natwe cyangwa uzaze mu kirezo tuzabigaruka wenda. Reka rero tujye ku yindi ngingo, Baraka nataboneka turasoza mu kanya kuko topic zimwe niho ari kuziganiraho. Ngena naguse ko nza kumufasha tukaziganira ariko ndabona aravuga ko network ye itarimo kumukundira. Mu gihe tukiri hariya reka tugaruke nanone ku biri mu karere. Mwabonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye we yerekeje hano New York nawe mu nama ya General Assembly. Abakuru b'ibihugu bose barimo baraza kandi ikiba kibazanye wa mugani ni ukuvugira ibihugu bya Afurika nk'uko benshi babivuga. Hari uwatwandikiye ejo ariko sinshaka kuvuga ubutumwa bwe nk'ukuntu yabwanditse kubera yuko yabwanditse mu yandi magambo avuga ati yafashe ka kavido ka Kagame avuga ati kudeta hano mu Rwanda ati nta kudeta yashoboka. Hari na ka video ka Neva navuga ati abashaka gukora kudeta hano mu Burundi ati murumva kudeta yashoka mu Burundi ati ntabwo bizashoka. Navuga rero ni ntabwo nshaka guhuza izo video zombi wa mugani nk'uko umuntu yari yabihuje kuko abagabo babiri bose bafite sitireme itegekere itandukanye. Mu Burundi navuga yuko mu president w'abaturage yatuwe n'abaturage kino n'abaturage kandi ubona ko aba abaturage cyane. Wenda we uko abivuga abafite impamvu bivuga muri wa buryo butandukanye no kwa Kaga uba yumva yuko agomba kubaka igisirikare gikomeye kimurinda n'umuryango we. Urumva itandukanyiza naho ngariri hagati y'abakuru b'ibihugu babiri. Ubwo ndavuga Perezida Neva Evariste Ndayishimiye nkanavuga Kaga nk'uko nyine umuvandimwe yabitwandikiye. Ntabwo rero nagereranya ibyo Kagame yavuze ati nta kudeta yaba mu Rwanda n'ibyo Neva yavuze mu minsi ishize nk'uko bigaragara kuri kariya ka audio karimo gucicikana kuri internet. Kubari kuri internet mu komeze mutwagize ibyo byanyu wenda tubisome mu gihe ngitegereje ndeba ko Barake yaboneka. Nibidakunda topic yari kudusesengura wenda tuzazigaruka wejo. Yari gukora analyse kuri kino kibazo cyabo cya Congo, agakora analyse kuri mubano w'u Rwanda n'u Bufaransa na Congo niyo topic nini cyane twari kugarukaho ni intambara 23 ariko aramutse tabonetse niyo tutamukundiye twazabigarukaho nejo ariko mureke dufata umwanya nk'indi minota 5 turebe nibikunda twakomeza ariko bidakunze twanasoreza nka kuri mugoroba tukazakomeza mu kiganiro kejo kuwa kabiri biramutse bimukundiye. Okay, kubandi mwatwandikiye ahangaha uyavuga ati Serge abazungu bakoresha abanyafurika ibyo za koperative za FPR zikorera abaturage n'amakusanyirizo well ubwo abazungu niba bakoresha abazungu bakoresha abanyafurika wenda ubwo hazamo ingingo ebyiri uko abazungu bakoresha abanyafurika nuko Kagame akoresha koperative za FPR mu makusanyirizo byaterwa n'abanyafurika ushaka kuvuga ko abanyafurika bose si bamwe buriya hari ibihugu bimwe byo muri Afurika ubona bigerageza nubwo wenda politiki iba itarafata ariko bagerageza kugendera mu mujyo w'igihugu cyabo bidefanda kandi badefanda intere komeza ibihugu byabo buriya nka Magufuli yari umwe mu bantu nemera kandi ubona ko ari afite politiki irebera umuturage mu gihugu cyabo ku buryo ibyo kuvuga ngo byagenda mu mujyo w'abazungu ndakeka atari kubikora ni nawe mupresida nkeka utarasohotse muri Afurika cyane wa mugani imyaka yamaze ku butegetsi yagiye hehe ni kangahe ntabwo ibyo mbifite imbere yanjye ariko ndumva yamye adasohoka niba ari koreza umuntu akoreza undi muntu ariko wowe mugani ushobora kuvuga uti ibyo abazungu bakorera abanyafurika ni nk'ibyo amakoperative yo mu Rwanda akorera abanyarwanda FPR ikoresha mu makoperative amakusanyirizo n'ibindi byose hari aho numvise uyu munsi. Okay, reka turebe Baraka yababonetse. Komande Baraka mwamutwumva?
Ndabumva bwana Serge, ndi okay. Mwe mu kunyumva.
Kitoko penza na ndaringa kinasire sa emission. Ya, twari tunaye nanye uvuga ni butabonetse izi topic zirebana no kubutse nguzi kuri conflict muri Congo nandi twari kuzagaruka ejo ariko ubonetse reka tugaruka inyuma. Connection ya gucikanye tuvuga barimo gushimutwa natanze urugero kuri wa mwana wa Rashidi twibaza tuti abayufu cyangwa u Rwanda rw'ejo hazaza abakiri batoya barimo barahohoterwa niho network yacitse kubandika bati u Rwanda rw'ejo rwaboneka rute niba nta ufite droit yo kugira icyo avuga mu bitekerezo babaza bati mwe mubona mwabikora wiki nagira ngo numve nawe muri analyse zawe ibibazo biri mu rubyiruko mu Rwanda ni byinshi kuba FPR itabirimo guhotera ni benshi kuba bagaragara barahari ibyo nta nicyo wanabihinduraho kano kanya ariko ndagira ngo numve muri analyse zawe umusesenguzi watanga n'inama wagira nyine abakiri batoya bari muri elite yacu cyangwa muri urugamba kugira ngo dukomeze dufatanye jambo riryanye kuri ya ngingo irebana n'ishimutwa ry'abakiri bato mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze bwana Serge nagize akabazo technique umva bisubiye mu murongo. Dufite ikibazo surtout cyerekeye n'aba youth rubyiruko la jeunesse y'ukuntu u Rwanda rutangiye gushaka abo igomba kujyana mu gisirikare ku ngufu gushize bwana Serge twashizeho James Kabarebe atubwira ukuntu abo bana iyo babajyanye babashyiramo ubufu bw'ingano n'imbara bw'umyumbati mu mutwe ngo ubwonko bwabo bakabugira inkono basongeramo ubugari uburyo bageraho bakita ba data babo na ba mama babo ubugari cyangwa se ibishyimbo ni ikibazo gikomeye. Umuhungu wa Rashidi Erezmo amakuru yatugezeho nuko nyina yamubonye muri prison y'abajene hariya mu Rwanda ni muri Kigali.
Bamubonye
famiye yamenya aho iri kandi bakaba ngo bamurega ko yibye urumva kandi akaba akora ibiganiro kuri YouTube akaba ari impamvu birababaje cyane bwana Serge. Njye nkubwiye yuko ntabwo dushobora gukomeza kwizera tukeka yuko ibibazo by'u Rwanda bizaturuka mu mahanga ibibazo by'u Rwanda ari abandi bazabiresolva iyo ubonye umugabo nk'akaga akajya hari yakicara ukabana amahanga ntacyo navuze nawe uhita ubyumva rwose ko dufite ikibazo ya consideration en tant que abantu vis-à-vis ya mahanga ariko abaje ni b'abanyarwanda aho bari bazakomeza bwana Serge nta muntu umenyera kabi ntawe nibyo bari abantu batumva ntabwo ushobora kumenyera kabi ukugenda ukora ibintu bibi ni nako abantu bagenda nanone barushaho kukuresista ariko gufata umwana yiribye deja kugira ngo uwo mwana atinyuke kujya kwiba azi ibibazo barimo erega ngo ntabwo ari we gusa hari n'abandi basore bafashe bajyanye ababyeyi babo batajeho bari ariko ruriya Rwanda uko rungana ntabwo ushobora guhisha ikintu nta kintu ushobora guhisha ntabwo ushobora gushimuta abantu ngo ntibayibone ntabwo ushobora gukora ikintu kibi ngo ntibayibone ikindi nanone ikibazo bwana Serge abanyarwanda ngiye simbumva abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo ntibaboshire ku mugaragaro u Rwanda hari abantu bazi abantu bari gukora ibyo bintu bagira batanga amazina abantu babinyuze mu mpunuza zose iriya network yose tuyihakinge nyine smart way tuyishyire kunuza ku mugaragaro abantu bari gukora biriya bintu byose ariko kugenda gufata ubu ngubu abajene ukabashimuta niyo baje manda dare hari ukuntu bamufunga wumvise ukuntu umukobwa yavuze tugura meme na data
ndadare se ibaho mu Rwanda barake mandadare bakeneye mu Rwanda nta umuntu araburabura nk'itungo nyine n'amatungo nta kibura
c'est ça le problème kuba iki abanyarwanda bageze kuri nivo iri hasi inyamaswa kuki bageze kuri nivo iri hasi inyamaswa nabo ubwabo ntabwo bari kumva ko hari ibintu bitangiye kugira ko bitangiye kuremera byararemereye byaragize bimeze nk'icyagisebe cyazanye nuzane za pise nyine il faut nettoyer sérieusement la plaie ukavanamo plus zose ze muri yo plaie harimo ukayi netoye ukabona gushyiraho nuza le médicament zikenewe utangira gufata bari abajene ngo bajye kurwana muri Congo no
ariko atahantu bagurirwa byinshi mbona wa mugani kumbona abantu bakiri bato cyane imyaka 16 20 16 aribo bafatwa reba nk'uyu mukobwa Anuarite Imana ni rafasha biki urazira zina ryanditse neza simbiza Anuarite imyaka 16 Johnson Munezero imyaka 22 twari tunavuye kuri uyu muhungu wa Rashidi nawe mutoya abana bato cyane bataragira imyaka 25 eske aba nibo FPR irimo kwikanga
yabikanga gute ahubwo nibo yagombye gufasha kugira ngo bazabe nuza abantu bazashobora kuyobora kiriya gihugu ariko bari kubafata kugira ngo babajyane mu ntuza muri za zone ntuza de guerre rega bwana Serge wende turabigeraho wabonye n'uriya secretaire general wa UNICEF yaryaga iminwa ibibazo bamubazaga erega bwana ndi kukubwira ko tugeze igihe tugomba kwifata nsharje tugomba igihe umuntu agukubita urushyi nawe ukamusubiza urushyi ibi bintu byo gutinya ngo nkubita urushyi ngo no no ntabwo dushobora kubyiha ubwo jusque quand ibintu biri kuba mu Rwanda c'est quand même terrible umusirikare asigara si umuntu niyo wibye ntabwo bakurasa baragufunga bakora uko bashoboye niba adashoboye kugufunga umunsi bakubonye akaba ari kuba gufunga ariko mu Rwanda umuntu ariba bakamurasa umuntu yavuga ikintu contre gouvernement bakamurasa umuntu yashyiraho shene ya YouTube bakamurasa iso ari muri prison ntabwo ushobora kuvuga ntacyo ushobora gukora ariko urabona ubu bari gutegura iki ubu bari gutegura gutegura iki kandi nabo bantu bari muri iki gihugu abantu bari gukora ibintu nk'ibi ngibi hari umunsi wabo uzagera bazawumvisha bire byose by'ubugome bafite bari gukorera abaturage kandi ntabwo biri kure bwa na serge ntabwo biri kure ntabwo biri kure umwami yamaze imyaka 70 umwami kaje yamaze imyaka 70 yose ari kure ariko wabonye umusemuni agakiba agaciye nuko igira ikintu cyose kigira igihe cyacyo mu Rwanda naho hagati tuzagaca niyo ntuza niyo lwa kosmike umuntu adashobora kumanipula gufata abajene nkabariya ukabajya hanyuma ugatanga explication ngo yaribye ngo akora ntuzaza imisho kuri YouTube na nyina ntabwo ashobora no kumubona nta muntu wo mu muryango we ushobora kujya kumureba bara bose babuze tutavuze n'abandi bara bose bagiye babura b'abapoliticien umuntu yagiye akabura ariko abanyarwanda mumeze mute umwumva ibyo bintu ari normal kandi bigakomeza abanyarwanda bareba urabonye muri Niger abafaransa bavuye muri Mali bakeka ko bagiye muri Niger bageze abanijeriye nabo bati ngo none muve hano barigaraga umunyarwanda rero kuko atazi gukora manifestation umunsi iyi manifeste rero akora de dega isi yose ihita ibona ko hari ikintu cyagize ntabwo tugomba kugera aho ngaho gusa bazahora badufatira abana bacu bazahora bica ba data ba mama abantu bose bari kureba kumusa bari nkaho ari ibintu normal byabaye ari ibintu normal ntagire n'umuntu uvuga kandi Serge ibyo bintu bigomba guhagarara ifo arrêter ça par tous les moyens possibles zihari kandi ibyo bintu byo gutinya ngo kubera gukira erega tugeze mu gihe force defendre new self defense force defendre faut kumenya ko ariko igihugu nta gihugu kishobora kubaho abantu batavuga ibyo batekereza nta gihugu kimwe kishobora kugira ndikubwira muri Congo habaye za manifestation ku buryo hari ibintu bimwe abaperezida bamwe na bamwe bashaka gukora ariko birabananira kubera ko abaturage bari bafashe nuza iyo initiative yo kugira ngo babihagarike rero abanyarwanda bagomba kubihagarika muri Tunisie yaraye hari aritwika revolution yose itangirira aho ngaho ariko bize byo gutangira gushimuta abantu uriya muhungu ashobora kuba afite onkle afite tante afite kuze afite kuzine afite niki nshuti tusamashe gusa urumva abo bantu bose barishima hanyuma mukaza kutubeshya ngo mutorwa nimba ari ijana ku ijana ibyo bintu ntibintu ifo soulever ça ifo amener ça muri ntuza muri za ntuza za institution zihari hano hanze hose hanyuma bakabyerekana bakagira ko kuko nta kindi kintu aboxidante abasponsor ba Paul batinye cyangwa se kibapermeta yuko bafata ibyemezo bimwe na bimwe iyo umuntu ari kuzana ibimenyetso ibyo bintu bigomba guhagarara bwa na Serge il faut absolument tout faire kugira ngo ibintu ntibikomeze ibyo bintu ntibikomeze abana n'abantu ariko ntabwo mushobora kubafata nk'inyamaswa cyangwa se nk'ibikoresho kugira ngo mujye mubajyana muri ziriya zanuza ziriya ntambara zanyu muri gukora muri Congo n'ahandi hose no ibyo rwose ntabwo tubyemeye bwa na Serge kandi ifu gukora uko umuntu ashoboye kugira ngo abigeze ku bantu bashobora kubyumva kandi bafite ubushobozi bwo kugira ngo biyame buriya butegetsi buri hariye mu Rwanda murakoze bwa na Serge
urakoze cyane Comrade Barack kuri iyi ngingo biranababaje kuko wamugani abana bato sinzi icyo ubutegetsi cyaba kibarega sinzi icyaba bakoze wa mugani imyaka 22 imyaka 16 imyaka 18 abajene bakiri bato badafite nabo bahuriye wa mugani n'ibibazo by'u Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane hari mugenzi wanjye ukunda kumbwira ati ibi byose tubizi tubiziranyeho akavuga ati murakora iki cyangwa ati where do we go from here cyangwa turabibyaza umusaruro dute cyangwa turabikoraho iki ukonkuriwa kuri ingingo urubyiruko ruteze amatwi rwakora iki gerageza wenda utanga ubutumwa bwa nyuma gusoza kuri ingingo tufata indi wenda tuza gusoreza mu kanya
njye nabyo urubyiruko batagomba gutinya ntabwo bagomba gutinya bafite uburenganzira bwabo kandi bashyire hamwe bashyire epfo zabo ensemble bakomeze kujya batugezaho amakuru n'abandi n'izindi za organisation j'espère ko mu Rwanda hari za organisation za human rights bagira ngo izo za organisation zarapfuye ko gukora ibintu ku mugaragaro gutyo ni ukuvuga ko bageze ahantu bagasuzugura karenze urugero ariko abajene nibakomere turi mu ntambara ikomeye y'ukuri turi intambara yo kugira ngo tulibere igihugu shetani yagize yafashe iminsi yuko shetani bamushira aho agomba kujya turi kwigenda tugenda gahoro 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 tugera aho hafi bizaba bikomeye ariko bizahagera genda ukubwira umwana umwamikazi agakiba agaciye iriya ni inzira yacu twese nta muntu ushobora kwirata ku wundi cyangwa se gushaka kudomina ku wundi nta muntu umenya umuhamba niyo mpamvu tugomba kurespekta kugira respect entre nous ukabona undi ko nawe ari umuntu kandi afite uburenganzira bwe intambara y'abajene nimwihagarike ahubwo abajene b'abanyarwanda mugomba kujya hanze mukisonda urugero mbahaye ni nko muri Iran ni igihugu kirimo autorite ikomeye hari umukobwa wapfuyeyo batazi ukuntu yapfuye bakaba ko bamwishe ariko abajene bose bagiye hanze baravuga ati ngo nungu c'est notre soeur ifuko ibi bintu bihagara nicyo jambo nabwira abajene b'abanyarwanda yuko ntabwo bagomba gucika intege bafite droit zabo kandi bagomba kuzexprime murakoze bwana Serge
murakoze cyane comrade reka tugaruke muri Congo ndimo kuvuga ko president Felix Tshisekedi Tshilombo mu muryango w'abibombye yiteguye ngo gushinja u Rwanda ko ruri inyuma y'umutwe wa M23 jisikari kusema wo muri communication cyangwa muri timu ya communication mukuru w'igihugu yabaye nkuca ku mayange icyo abakongomani biteze ku ijambo rya perezida Felix Tshisekedi i New York mu muryango w'abibumbye tumaze kubona yuko ngo ubufaransa bwinjiye mu biganiro bishobora guhuza u Rwanda na Congo nk'umuhuza hari byinshi cyane ku rundi ruhande wabonye ko Antoni Guterres aratinya kuvuga u Rwanda nk'igihugu ari bakavuga ko M23 ari igisirikare moderne gifite imbaraga kiri sophistique bivuze yuko ari ingabo z'u Rwanda wa mugani kuri iyi ngingo ya Congo niyo ngira ngo dusoreze yaba Antoni Guterres iriya interview yakoze yaba ubufaransa kuba bugiye kwinjira mu kibazo ngo bube nk'umuhuza yaba Felix Tshisekedi New York uko agiye kubwira General Assembly ibi bintu bya Congo n'u Rwanda urabyerekeza he Comrade Baraka
Bwana Serge sinzi ni hari bamwe bagikomeza ngo droit de l'homme ngo mahanga ngo tuvugire iki cyose no turi muri periode u soit urarwana ugatsinda cyangwa se ugakarwana ugatsindwa ariko se ni iyihe ntambara abantu bagomba kurwana urabona Guterres we ubwe ntabwo ari gushobora gusubiza ibibazo bamubwiye bamubajije uri kubibona ko atari gushobora kubisubiza ese uri kubona turi muyihe si uri kubona turi muyihe ntuza mundi turi kuvamo ubungubu uri kubibona ute ese abantu bari kubibona cyangwa se ntabwo babibona nta kintu na kimwe kikiri kizima kivugisha ukuri niusi igeze nta muntu n'umwe ushobora kuvugisha ukuri donc uriya nawe bamaze kumwigisha kubeshya kuba ko hari une force obscure kandi nawe ubwe arayizi ari kubibona ariko ntabwo ashobora kuvuga ati ngo no M23 egale u Rwanda kandi iso arme par le Rwanda kandi ni Nations Unies ikaba izi ibyo bintu byose ukabona umugabo umwana kuriye ari kurya iminwa kujya kuvugisha ukuri ntabwo turi mu isi y'ukuri turi mu isi yo ko umuntu agomba kwirwanaho kandi ubwo bushobozi arafite hari umwe uri kwandika ati ngo se ngo baraka ko Kongo ingana kuri ikaba ifite guverinoma n'ibiki byose ngo bari abahungu bari mu Rwanda ngo bakora iki kugira ngo bashobore guhangana na Paul Kagame none se abo muri Niger bari gukora iki kugira ngo bahangane na guverinoma yayo Dabor bayihirike hanyuma bakabyira n'abafaransa bakagenda bafite iki ni ntakubwira ibyo bafite bafite ubushake bafite ubushake ntabwo abaturage bashobora kugira ubwo bushake ngo perezida umare iminsi ibiri umare amasegonda abiri ukiri ku butegetsi ntabwo ibihumbi ijana bihagaze hariya mu muhanda ngo ku Paul Kagame agende ngo yasigare ari ku butegetsi kandi muri ibyo bihumbi ijana harimo abasirikare harimo abapolisi harimo abo bantu bose baba ku manuza ku midugudu hose abo igihumbi ijana bumvikanye ko Paul Kagame agomba kuhava urumva yamara amasegonda abiri wo kugira ngo abantu bategereze ngo nyavumba abandi bose ngo barabakore kudeta babakorera kudeta se no bore bose banyavumba abandi bose bakanaka bose ni abaturage iyo babonye ku butegetsi nta kigenda aho bose ibihumbi ijana na magana abiri bashobora guhagarara bakajya mu nzira bakavanaho perezida
ariko anta aho ngaho bavuze ngo iyo babonye bivuze ko niba nta kirakorwa nuko batabibona
ntabwo babibona wakora ikintu utari wakibona
ahubwo ni wa wundi watubwiye ngo abanyarwanda barwaye miyopi cyangwa abanyafurika barwaye miyopi sinzi ukuntu yabitubwiye muri ya
komatiri byose biri mu kubona
ariko jenefa twari twabiganiye tureba tuti ni gute bafunga umujenerali wa mbere cyangwa bagafunga uwa kabiri uwa gatatu bagafunga umukoroneri harya wowe iyo baguha ranka ukagera kuri iyo nivo yuko bagupromotinga uzaho bakubajije bari ugira confidence ute ko wowe uri safe k'umutekano wari garanti kuko ibyabayeho bawe byari bikwiye kukubera isomo ku rugendo rwawe urimo gufata
impamvu bafata general bakamugira kuriya bagafata colonel bagafata major bakamugira kuriya ukura ko n'abaturage babireka njye nkubye ko general
ninde watabara undi yatwe ki hagati y'umuturage na general
abaturage bafatanye nabo ba general bose ni abaturage ikibazo rero bwana Serge ni uko haba hari tujuru antagonisme entre abo ba general n'abaturage niyo mpamvu njyewe mbasaba abofisiye bose bo mu gihugu yuko bagomba kuba beaucoup plus proche y'abaturage bakaba très proche y'abaturage ahubwo akaba aribo bafasha abaturage kugira ngo bumve ibintu vuba kandi bakabishyura bakabikora in smart way ntabwo wowe umunyarwanda ngo general colonel wowe ubwenyine ushobora kwicara wa ngugiye gukora kudeta nta muntu uzakora kudeta mu Rwanda abaturage batamufashije niho ndi kukubwira ko hari ubushake bubuze ubushake mu banyarwanda ubu bari kugera mu rubyiruko
nyemerera ntabwo ari ukurogoya cyane ndagira ngo ugaruke wowe urakeka ko abaturage bagomba kubanza kugira komona persa twabyita mu iki babanze bagira uwo muhamagaro uko babishaka kugira ngo abasirikare babyumve habanze iki hagati y'umuturage n'umusirikare
oya ntabwo umwe agomba kubanza cyangwa undi niba mvuri kukubwira ko bagomba gukorana
bakorana bite mu Rwanda hari disconnection between abantu ntabwo baganira
iyo rero nicyo kibazo bwana Serge ndi kuvuga ntabwo iyo disconnection yagombye kuba ihari niho ibintu biri gupfira kandi kaga abikora azi ko ari possible umunsi yabonye ko bitakiri possible uzabona ko azitwara ukundi kuntu iyo disconnection niyo igomba kuba retabli kugira ngo abanyarwanda abaturage abayobozi bose bumve rimwe bumve ikintu kimwe kugira ngo bashobore ni ariko hari nakubwiye bwana Serge harimo koze commentaire oui bien sûr hagomba kuba leadership ariko leadership igomba kuba smart ntabwo waba uri umuofficier ufitanye ibibazo n'abaturage ngo abaturage bagushyigikire umuofficier agomba créer relationship n'abaturage agakrea relationship iri nziza niwo mulider umulider ni umuntu winspira abandi ni umuntu winspira abandi n'ubuntu abandi bantu bakurikira rero iyo umuofficier ntibagukurikire ni ikibazo donc hagomba kuba iyo mariage yaba bafise n'abaturage kandi ibyo bintu birakenewe niho abantu bagomba kugera igihe bageze kuri iyo nivo nubwo bazumva yuko byageze ahantu
ariko gato baraki tuba twedika abantu reka nuriya muvana imuvuga ngo abaturage bari tayari ariko nta bari deri tujye tureba atmosphere dukoreramo mu gihugu cy'u Rwanda politiki nyarwanda iteye ite cyangwa ishushanyije ite magingo ye abantu bose barahari ahubwo ikibazo feasibility yabyo niyo itari possible magingo yabitewe na system ukuntu yubatse nta gihugu kirimo nta gihugu kibamo impinduka amatwara reka ndagize ndapfo yanjye unyunganire cyangwa correcting twese turabyemeranywa uyu aravuga ati abaturage bariteguye kandi koko abaturage kuva ku munsi wa mbere ikibazo barakizi hari uwambwiye ati hari igihe muvuga ngo abaturage barashonje atariko ni gute bambwira ngo umenya akababaro k'umuturage ushonje kuruta umuntu ushonje we urimo kubiviva abaturage barimo baraviva miseri ya FPR kuturusha twebwe turi hano muri Amerika Canada cyangwa hanze cyangwa aho twatorwa hose abaturage barabiviva nibo babirimo ijana ku ijana ubu bwabyo barabiturusha abanyapolitiki abari muri kiriya gihugu sokora abanyapolitiki bateye bati bakora politiki yihe imeze ite mu gihe rero politiki y'u Rwanda idadiye wa mugani abariko ngo n'abari deri bagomba kugera muri abaturage naho barimo kwaka ubutegetsi umuturage nyine asigara arizora akavuga ati naragambaniye ku mpande zose comrade de barat
nibyo uvuze justement ibyo uvuze nibyo hari ikibazo cya leadership kandi leadership niyo itanga vision kandi ntabwo ushobora guhindura un système udafite imfashanyo iturutse mu baturage il faut que abo bantu baba bafite ntuza yo guhindura erega abantu benshi bajya muri zira za politike na biriya bya ntuza bafite intere zabo personnel nibyo navuga ngo ubushize bwana Serge iyo ufite intere rusange ureba igihugu ureba ku ntuza ugakreya ntuza iyo relationship n'abaturage erega abaturage baragukurikira abaturage baragukurikira nicyo kintu kibuze bwana Serge il faut que absolument abantu bagira ubwo bushake yuko bagira aho ngaho ntabwo ari kuvuga gusa ngo nubwo abaturage bari pre nta muturage uri pre mu Rwanda hawe ntabwo ari pre uvuze uti ngo nubwo bari gusufra sous le régime oui mais kuba pre non umuntu aba ari pre iyo yashyizeho iyo possibilité iri aho ngaho akavuga ati ngo nubwo murebe twashyize hamwe ubu dufite abalideri bakomeye kandi murebe twakoze intuza myigaragambyo tuvuga ko ibi bintu bamaze gushimuta aba bana ibiki byose twabikoze turabyanga icyo gihe muba muri pre
ariko nanone aho ngaho turimo turaganira kugira ngo byumvikane neza uzi neza yuko imyigaragambyo mu Rwanda iremewe mu gitabo cy'amategeko iranditse ko abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kwigaragambya ariko higaragambya bande cyangwa bigaragambiriza iki cyo nacyo tucyumvikanewe imyigaragambyo ushobora kujya gusaba uruhushya gukora imyigaragambyo nibyo koko ugomba kunotifyinga ubutegetsi ukavuga itariki uzigaragambiriza ugatanga n'impamvu niko byanditse mu gitabo cy'amategeko mu Rwanda ariko niho ushobora guha autorisation ari imyigaragambyo igaragaza ko ubutegetsi ari bubi ibyo urabizi reka nk'urundi rugero Bernard Ntaganda 2016 harya itegeko nshinga bari manuveringa ryari 2015 niba nibuka wibuka ko yasohoye amatangazo bavuga yuko batazemera yuko iriya tegeko nshinga rivugururwa bategura manifestation niba nibuka we na bagenzi be bo muri harya nibandira ntabwo nibuka ariko ntabwo ari wenyine kubera ko amakomunike twayavuga no kuri radita ukasi nibuka hashize nka 2015 niba nibuka bigeze bigaragambya byagenze bite basabye uruhushya rwo kwigaragambya bararubimbo nabo kandi ntabwo bagiye mu muhanda bitewe n'uko amakuru mfite n'uko ngo babarariye ku munsi bari bavuze bazigaragambirizaho cyangwa babagenzeho babashyiraho ingenda zibagendaho buri munsi kugeza iyo era bari bateguye imyigaragambyo irangira urumva rero manifestation mu Rwanda kere kubyutsa kwigaragambya gutya ntawe watumiye ngo mufatanye ariko ugiye kuvuga ngo urasobanura communique ngo uhamagara abantu mufatanye ibyo ndakubwira ko ntibishoboka ariko ugiye imbere hariya ukavuga uti njyewe niba ari ukwiyambura imyenda ukitwika icyo gihe wabikora ugapfa wenyine ariko kuvuga ngo wabona amasi y'abantu bagushyigikira muri icyo gikorwa mu Rwanda kano kanya nkeka ko haracyakeneye izindi nyurabwenge y'ukuntu byakorwamo wa muganga nk'uko ubivuga aho turemeraho
bwana Serge nta kintu gishobora kuzahinduka muri ya Rwanda abaturage badafatanyije n'abasirikare ntabwo bishoboka kuko abica abaturage n'abasirikare
abaturage si bona muri bari abasirikare ufatanye neza n'umuntu mwumva muhuje na muhuje
niba mbere kubya bwana Serge ifo ko tubyumva ukuntu bimera iyo ugiye muri Mali abautorite bari aho ngaho ni abasirikare bafite power abaturage barabafashije niyo mpamvu bakiri kuri bagifite iyo power iyo babikora ntabaturage ntabwo bari kuguma bafite iyo power donc n'abaturage iyo babikora ntabasirikare ntayo iyo power ntabwo bari gushobora kwigira niyo mpamvu mu Rwanda abica abandi ibyo ndi kukubwira yuko ari abasirikare ikibazo ntabwo kiri mu baturage ikibazo kiri muri abo basirikare batari bagira conscience yuko igihugu abagitegeka ari abaturage akaba ari bo bica abaturage bakabashimuta bakabagira iki ariko umunsi bavuze no icyo gihe baba bamaze gukreate relationship n'abaturage urumva ko izo deux forces unies bazishyize hamwe ntabwo ubutegetsi bwamara amasegonda abiri niko bigenda niko nta kundi kuntu bizagenda sasira comme ça ntabwo umuturage ashobora kujya hanze wenyine cyangwa se nka yorganize manifestation nta yindi force afite cyangwa se nta complicité y'abasirikare afite ibyo ntabwo byakorwa ko abazamwicana abasirikare niyo mpamvu abasirikare b'u Rwanda bagomba kumva ko bagomba gukorera abaturage kandi nabo bagomba kumva ko igihe kigeze kugira ngo igihugu kigire indi leadership muri Mali muri Nuza Guinée no mu bindi bihugu mwabonye ukuntu byagiye bihinduka abasirikare baravuze ati ngo turikumva ikibazo cy'abaturage kirakomeye reka tubumve barabumva bati ngo no tujye gukora ibingibi barabikora ese imwe muzadushyigikira mw'abaturage bati ngo yi abaturage baravuga ngo wi tuzabashyigikira mwe mugende mu bihindure ariko urumva ko abo bantu babanje kujya gushaka ingufu mu baturage nabo ubwabo bakoze revolution ubwabo mu gisirikare sans peut pas marcher niyo mpamvu dukeneye izo deux forces kugira ngo zibe possible kugira ngo iyo mpinduka turi gushaka ibe realizable abasirikare baturuka mu baturage bagomba kutwumva bagomba kubyumva ko igihe cy'impinduka kigeze kandi ko bagomba kurepresenta abaturage nibashyire hamwe niyo rero tuzavuga tuti ngo no ibintu biri kugenda mu nzira nziza hari shanjima iri kuba nuko njye mbibona bwana Serge
urakoze reka tufate indi minota y'icumi wenda turangiza kugira ikibazo cya Congo ariko ejo dushaka no kuzabigarukaho ndizera ko ntabwo ndareba gahunda y'abakuru b'ibihugu mu muryango w'abibumbye ariko Tshisekedi ibyo azavuga byo ndumva ari ibintu abantu bakwiye no kuzaganiraho tumaze kubyumva hari n'ikibazo wabajijwe hariya aho bavuga bati guverinoma yanyu ntabwo iri capable imbere ya Kagame abajene ngo badefande igihugu cyabo by the way ni nacyo kibazo banagiye ari gikomeye turavuga iby'u Rwanda tugaruka muri Congo hari ibyo duhuje hari ibyo tudahuje kuba tunavuga tuti FARDC ishobora kuvana M23 cyangwa Kagame unagana reba amezi ashize yose ahubwo turumva gusa ari intabaza byaba bipfira he baraka harabura iki ko n'intambara basa nk'abavuga bati barapozinze nubwo dufite amakuru bavuga ati bashobora gutangira kongera gukozanya mu minsi ya vuba ariko hashize igihe nta yaba u Rwanda ni rwavansa yaba Congo ntibapusa ngo basubize inyuma reka tuvuge kuri ingingo twari dusorezaho
Bwana Serge, Congo ntabwo iri kurwana n'u Rwanda. Hari intambara iri à travers u Rwanda, Congo iri kurwana nayo. Il faut pas hari gihe nitukaje dukora dera kusi. Hari intambara contre Congo n'ibindi bihugu bikomeye ariko biri kunyura mu Rwanda. C'est différent no gukora révolution mu Rwanda y'abaturage. Mubwiye ko mu Rwanda abasirikare n'abaturage bashize hamwe nako Kagame yararijoro mu Rwanda. Ça c'est sûr. Ariko intambara iri kubera muri Congo impamvu itari kwavansa nukubera ko hari izindi za puissance et d'autres enjeux ziri muri ntuza muri yo scénario. Ziri muri yo scénario. Kandi Congo ikavuga iti ngo no n'inkora ibingibi hapfa abantu bangaye. Est-ce que ça vaut la peine yuko hapfa abantu bangana gutya muzi ibingibi? No. Oui. Bakafata decision nk'izo ngizo. U Rwanda narwo rukavuga iti ngo no ngo ese mwe kutubwira ngo dukore ibi bintu ntabwo muri kubona ukuntu bishobora kugira. Bishobora kudutera. Abantu rero bagafata pause bagatangira kwiga izo byita za strategie z'izo ntambara. Ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo ushobora kubikompara yo na revolution abanyarwanda bashobora gukora contrôler le président n'intambara iri kubera muri ntuza. M23 il surarme, ifite des armes para iprovisiona biragira iki. C'est normal. Kandi hari abantu bazi ibiri kubera muri karakare ibi savent très bien. Barabizi les enjeux même na Kenya ou Angola bora bose barabizi. Et les acteurs en place mais uguhirika Kagame ubutegetsi bwe ntabwo buhagaze sur les enjeux. Oui, il représente les enjeux. Mais ariko ubutegetsi bwa Kagame buri mu maboko y'abaturage bo mu Rwanda n'abasirikare. Igihe rero abasirikare b'u Rwanda bashyize hamwe n'abaturage ntabwo Kagame yamara amasaha abiri muri kiriya gihugu. Ndabikubwiye Serge, ndabikurahiye, ntabwo bishoboka yuko Kagame yamara amasaha abiri. Impamvu abasirikare ndangiriza ngo impamvu abasirikare badashobora kubikora ni uko ntahantu bahuriye avec les intérêts n'abaturage, ntahantu bahuriye les intérêts y'abaturage, ahubwo usanga abasirikare bamwe baragiranye ibibazo bikomeye cyane muri za communauté n'abaturage. Ugasanga rero umuturage ntabwo ashobora kwiyumvisisa mu muntu kandi azi ko hari ikibazo afitanye na communauté. Donc il faut kugenda méthodiquement, rimwe nimvuga ko il y a une toute une éducation à faire. Il faut voir la priorité des choses. Il faut voir comment il faut réconcilier les deux. Abahari bakareba ukuntu bashobora kurezorwa icyo kibazo. Yende uko mbibona ntituvanga ibintu nabivuze muri Mali. Muri Mali ntago abari abantu z'abasirikare ubwabo bafite puissance iruta inuza armée y'u Bufaransa, ariko nimba barashoboye kugira ngo u Bufaransa buve hari. Mais le poids ya population apaisé, le poids de la population apaisé, kandi abasirikare nabo bari bazi ko population yabandose et jusqu'à présent les endosse. Donc niyo mpamvu rero bakomeye kuri rero kugira ngo natwe rero dukomere n'abandi bakomere, il faut que abasirikare, société civile, politique, militaire bashyira hamwe bakamenya ko ubutegetsi ubu ngubu sasifi, il faut ko buhinduka. Barakoze Bwana Serge.
Bakomeye cyane Comrade Baraka. Iyi ngingo tuzagarukaho mu buryo burambuye kuko hano ntabwo twayisoza. Harimo ibintu byinshi ubona ko ni enjeu politique nyinshi cyane. Ubu none igihugu kivugwa mu kuzahura umubano cyangwa kuba mediateri hagati y'u Rwanda na Congo ni igihugu cy'Ubufaransa, aho Jeune Afrique ishimangira yuko ifite amakuru yuko inzego zishinzwe ubutasi za Congo iz'u Rwanda na Uganda zahuriye Paris mu minsi ishize mu rwego rw'ibiganiro n'ubuhuza bwayobowe n'urwego rw'ubutasi bw'Ubufaransa. Urumva nanone turumva ku ruhande rumwe Congo irataka iti natewe n'u Rwanda, mvetura n'u Rwanda, kurundi turabatumiye ipari muze mwicare ba chef de renseignement muze hano baravuga yuko Congo ari hagarariwe kwa Jean Hervé Mbelu Biosha, u Rwanda ruhagarariwe na General Joseph Nzabamwita. Bahuriye ipari tariki ya 16 mu minsi itatu ishize, bari ipari mu Faransa muri département ya renseignement y'Abafaransa aho na Uganda birimo. Ibihugu bivuga ko bigutera aribyo bisponsoriza bagutera mukongera mukajya guhurira ahantu bavuga ati mwiyunge, ariko sima mukemu ikibazo. Abavuga bati ni umukino kandi koko binanashoboka n'umukino, reka burya yureba ibya Vitali Kamere nuko tubonye wanyu ngo tuze kubigarukaho nabyo abantu bamwe bora bikwesheninga Vitali Kamere muri kibura abona ko umusaruro ukomeye cyane yongeye abyutsa population irahaguruka rwose iraza iramubona ko meri deri nawe wagira icyo akora ibyo kuvuga ngo yaganiriye n'abarebere cyangwa afite ubutumwa bahaye nabyo biracyari biracyavugwaho byinshi so baraka ni harimo ibintu byinshi tudafitiye amakuru wa mugani nk'ahantu nk'uko tubiganira ariko kumbwira ngo Congo yaterwa n'u Rwanda surtout nk'iyi ntambara tubona tukaba tubona Felix yirukanga gauche à droite atabaza atabaza atashaka gupfusa gusa bunagana ese ni ukubera Uganda iri hariya ifite akaboko hariya n'u Rwanda gusa nibyo bihugu bikomeye wagiye uvuga byose nibyo ariko nk'uko natwe abanyarwanda tuzataka mu byacu nawe navuga bati na Congo nayo igaragaza imbaraga nkeya kandi biranumvikana nahange na soreza ariko nkakurika nawe ugasoza bimwe tuzabigarukaho n'ejo
bwana Serge hashize imyaka nkubwira ko niba hari igihugu occidental kizabanaho Kagame nkubwiye ko ari Ubufaransa mubwiye ko ari Ubufaransa bwana Serge maze kugusobanurira ukuntu umuzungu atekereza la vengeance est un repas qui se mange froid abafaransa bazageraho bereke Kagame ko ari igicucu bazageraho babimwereke nicyo nkundira abazungu
ukundira abazungu ko bagukoresha barangiza bakakurangiza kuriya
oya bakugeraho bitunze
bakurya boroboro
bakugeraho bitunze kandi bakakwereka ko bakugezeho wowe utazi ko bakugezeho ça fait des années imyaka 20 irenga mbwira abantu ko abafaransa bazagira bazasubira mu Rwanda kandi bazagira kuri Kagame neza neza bane nawe abantu babonaga ari ibintu bidashoboka ariko nkubwiye ko abafaransa nibo ubungubu bafite ingufu kuri Kagame kandi ntabwo babyibagiwe ntabwo babyibagiwe et ils le feront savoir nabonye Mobutu ari guhura n'uri ambassadeur abwira ambassadeur ati ngo j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. Je vous ai servi pendant toutes ces années. Et vous me demandez de partir comme ça. Par moi, il est temps de partir, monsieur le président. Il faut pas que nous confondions notre petite culture, c'est-à-dire que la culture européenne, basique sur les fiches. Ils savent ce que c'est un intérêt. Paravis, c'est que c'est un intérêt. Que nous avons une en Amérique, nous avons une France et une opportunité de faire ça. Malgré le travail, nous voyons que les intérêts vont toujours au-dessus et bien avant nous. Quand nous avons wabonye kuri perezida wo mu Zimbabwe banze yuko ajya hariya mu Bwongereza muri za ntuza iriya seremoni bamwange Kagame ntabwo agomba kwibeshya ko abafaransa babyibagiwe I'm telling you what I know ntazagire ko akira ko abantuza abafaransa bibagiwe bazabimwereka kandi azabyibonera murakoze bwana Serge
urakoze cyane comrade Barack tubanye kuri uyu mugoroba dushimire mwese mwatwandikiye dushimire cyane change revolution tugushimire komantere zawe nyinshi dushimire Aminos Ali tumushimire nawe dushimire Justine dushimire Paul dushimire Black Lives Matter dushimire la Kiki Santari nawe turagushimiye namwe mwese bakama bakami kanuye bakamikanuye wow iyo zina ko ni zina riri smart cyane bakamikanuye nyine bicanye amaso n'akuri twashimye mwese mwabanye natwe kuri mugoroba reka mbabwire rero ni mugira ijoro ryiza ku bagiye kuryama mugira umunsi mwiza aho urimo kubyuka komerede baraka ejo twakomeza ubonye akanya wambwira availability yawe hari topic yone twazagarukaho cyane cyane iyi ya Congo ndaza kureba niba bafashi aribwo ari bivugwe munsi kwa kabiri cyangwa ari kwa gatatu ndifuza kubaza isesenguraho neza ariko hari izindi nkuru twazabona nabwo wazaza kudufashaho nkaba nizera rero ko igihe cyose uzabona invitation hano kuri aditavuka uzaza tukabana tubashimye mwese twabanye nababwira rero ni murararyana bari mwese umunsi mwiza
murakoze namwe bwana Serge mugire umugoroba mwiza
arakoze cyane comrade Balake namwe mwese twabanye mugire ibihe byiza rero mutwandikire komantere zanyu hariya mutubwire icyo mutegeka ku kiganiro namwe mutange inama kandi mbabwira ni namwe mwese muri aho ushaka kumva ushaka kuza gutanga ikiganiro kuri radiyo itavuka wanyandikira tugashakira umwanya ukaza nawe ukaduha ibitekerezo byawe ukatwungura inama buri wese ahawe rugari rwose ahawe ikaze kugira ngo aze kuri radiyo itavuka aho uherereye wambwira ari amasaha wenda atari meza twagukorera pre-recording tukakwakira ukava muri komanteri ugatanga ikiganiro nawe rwose reka mbashimire rwose kandi nizera ko mwabyubahiriza bibaye ngombwa mukazana topic nziza zubaka abanyarwanda ibitekerezo bishya byadufasha mwese rero aditavuka ni iyanyu muyigane kandi muherekanye ibiganiro byacu hirya no hino mwakomeye cyane mwese turabakunda na ubutaha.